beddindiroɓe wonnoɓe tonɓe ana keɓanno huncende saɗɗaji muɗi en hoore dow jagoji ko gaɗanno ton ko ila tiɗalaji ɗi naati le leydi meɗen ndi ɓeɗo rewɓele maati kañumen dow tiɗalaji mawɗi sa ɓami misal nokkunodirteɗo yoroso ɓe mbi jagoji mabɓe ɗi fof ko dari
kammari rafi ndenago o min mbawa waɗoyde jagoji amen kasi nden miɗen jahanno ley gelle ɗe fuu sottoyde jagoji amen tawi min kulay ka wana noon hande kulol kañ e farrati min jadata gese non du so miɗen jaha kuccala haala bama ko ka wala hen fei aljumare belliɗo o mi yeehi kuccala le kar o debbo fuu suusa joɗade yeeso mobel ngel
arande miɗen cottanno sanne wattu joni wala fuu komin keɓata no rewɓe wonɓe nokkunodirteɗo baña gara kolitiri nimse muɗum en
onko antu min ñosoro amba feri
arande hemde gawri ana yaafino ka joni gawri heɓetake sakko fa sotte kamari rafi ndenago min gaɗino dabari fuu no ndenago tabitirta ga en ka min donki a wawa ɓurde kilométre ngaji joyi ley gendi ndi tawi a huulay ñamduji mbeyli tanmi bañagara ga en golleji amen fuu dariki kammari rafi ndenago
fennu gele yara sugu yara tigat dow
le ɗiɗo tiɗallaji to muttito rewɓele ɓe eɓe gondi matude ɗum kanko noddirteɗo to madame nasiré aminata kanta laamiɗo fedde kafonde to motti o rewɓele wonɓe ley kiri duji ɗi ana jogui tiɗallaji mawɗi no kani yarde
rewɓe gonɓe ley ciye ɗe ana tampi ɓe gala e sago mabɓe wala fuu ko ɓe mbawi wande rewɓe cottuɓe e nokkuji mum en du gon tiɗallaji mawɗi
condition
rewɓele wonɓe ley laamu ansongo mbi wattu joni ana kaja faba muya konayiri bangal keɓe yalla ne gat ton immadaraji muɗi en bangal jaguji fatumata adama o goto e laamiɗo ɓeɗo rewɓele to ansongo to
ya d'abord ledi
rewɓe gonga fa heewi cottuɓe e nokku mum en ɓe gala e jonde goto wala golle fuu ko ɓe mbawi wande kula fei nannude luumoji ɓeydade dow rafi mballa wala fuu ko ɓe mbawi waɗande koye mabɓe
se gardiɗo menaka ɗo rewɓele wonɓe ton ɓe mbiyana kaja koyɗeɗe muɗen gatte ko nayiri bangal hemtude jaam e deƴere le oɗo nokku saabi de waydi ndenago ɓe mbiyan torriɓe sanne wattu joni o keɗɗenmo kanko noddirteɗo sumanata walet insa kok komo sifi dow hen
menaka ga en golle fuu wala komin mbawi wande kammari rafi ndenago yimɓeɓe fuu le gallure nde woni fei so awon jardin ma sa ɗiɗi gollude hen a wawa no rafi ndenago satti mawnirinde ɗum ne laamu o tan wawi walludemin dow kabaru mum
no waydi ndenago wori tonno ɓeɗo rewɓele ana kuuli sanne tiɗallaji mawɗi fatimate ton kasen ko ɓuuri ko joni ko ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno waɗa dow hen immadaraji